DJ Frazee Zambia Duck.
It's your boy Prince AJ Zambia. You know me. Alright.
Radio Authentic Music.
Hold on. Hold on. Let me confess.
Tell you my story, but fresh even dita kwali mkukula kwa ndio zona sambili la ndi u university degree, hoda maina si benefit. Mwana chalo chatu chawa jobless, family yanga nayo bane yali careless. Ninapisha mopeni kukula shotika, nini namba kupoka katundu paifosi, kutalalika city kuipoka popisi. Senzo yo party kuli security guard, futi ndiye tenzo seven zito chita odi. Everybody kiss the ground or you die.
Kalipo chosa moya.
Hold on,
you can leave but just some more.
Hold on,
let me confess.
Na pala la sifa hivi no gwila, wafuna kuninyonga kani nechika benga. Hold on, fire down, magodi kutima papa mweleza. Ngeishi luya fuma kwiza, nineo mwana wenu lia lubile. Ndemilo batata munjelele, bantu banu wakosesha mitima, wafuna kunituma kumsalema. Justify my soul, purify my soul. Oh sorry my God, deceive my soul.
Ukalipo chosa moya.
Hold on.
Ukalipo chosa moya.
Hold on.
Let me confess.
DJFrazeeZambia.com.